Nilito baby na mama, leo nito baby na dem. Ni boyfriend wa dadako, nombo nite kushem. Namuliza baba, mbona macho mevimba. Kumbe kukimbia shule, so kama kukimbia mimba. Shule kipindi na soma, liko bonge la bisho. Mala widi, mala boda, kumbe mwisho kumfo. Leo nimekuwa kijana, natazama na uko. Madoga nauliza,
vipi atupiki chai bro.
Huku dem wanataka pesa, pitie saloon. Kasema leo asipo suka, nitumie sabun. Bafuni ndo shule, iliko jifunza kujichua. Vitabu tanua kili, jimu tona vifua. Mova itini, ingekua mbele, ingefanya shele. Bongo best day, wisho kifikia male. Nimekuwa mtani, sonekani, na kilia nikoko. Dreams za kuendesha gari, yapo nokota makoko.
Baba nasema nimekuwa nandoke nyumbani. Leo nasema nimekuwa nitafute kazi. Mama nataka wajukuu waone nyumbani. Anaitaka wifi ni dadangu na shangazi. I got one daddy boy that your head will start. Another one is pointed but the way they start. I got one daddy boy that your head will start. Another one is pointed but the way they start.
Asante sana mama nimekuwa boy. I mean bila kusimama siko joy. Hapa Mosho sigala pale Mosho koloboy. Magetoni nipo na serikali walala hoy. I am someone's boy, not someone's toy. I am a father's boy, I am a mama's joy. Idi amini dada domana chiko mekoto boy. Life harder, domana machizi ya tuoy. Kalo kadisko kisa mapenzi alianza chuo. Anea chadela kafasketi kupi ya mpasuo. Blada menu kogeto na wazo huo. Bashi ndo zinafanya tujifunze kombe chuo. Nipe limu ya mtani weke veti kwenye begi. Mtani kwetu simuona kuntuma fegi. Street love is twa, mambo teddy. Na nikiwa bawa ni keys to the radies.
Baba nasema nimekuwa nandoke nyumbani. Leo nasema nimekuwa nitafute kazi. Mama nataka wajukuu waone nyumbani. Anaitaka wifi ni dadangu na shangazi. I got one daddy boy that your head will start. Another one is pointed for the way they start. I got one daddy boy that your head will start. Another one is pointed for the way they start.
Babangu dokio nacho kitazama. Nimesha kuwa nisipate vitabia vya mama. Kuna jela, kuna njaa, kuna shida mtani. Nikijona nimekuwa niondoke nyumbani. Sala na nita baby nimepata demu kali. Oya masela ipesa ndo selikali. Mapeleje watamu kawa mepakwa sali. Sijakuzwa na ile kata sekondali. Fuga ndevu wenzako na fuga fedha. Wengi wanadhani ukubwa ni kune suku ya kweza. Kumoni dadako na mpiga nota na pendeza. Na nikipiga makofi wanacheza. Ukishakuwa baba waza kwanza maendeleo. Ukipenda sketi za shule tushone mkeo. Nimekuwa na jituma ili home ufike sembe. Sipagawi na mayuma kaka moja dembe dembe.
Baba nasema nimekuwa nandoke nyumbani. Leo nasema nimekuwa nitafute kazi. Mama nataka wajukuu waone nyumbani. Anaitaka wifi ni dadangu na shangazi. I got one daddy boy that your head will start. Another one is pointed for the way they start. I got one daddy boy that your head will start. Another one is pointed for the way they start.
Yo, 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 yo.
Yeah, you know my fault, you ready,
yeah.
Now I'm trying to shake the blow.
Mama love you,
love you,
love you.
And everybody over there, I just love you.
I'm so mature right now.
Yeah, yeah, yeah,
grown up now.
Yeah, yeah, yeah.